Two Sons Records, Nikofte.
I'm calling on you, Jesus. Ni upendo wako, yeah. Ni upendo tu. Wa Yesu ni upendo tu. I'm calling on you, Jesus. Ni upendo wako, yeah. Ni upendo tu. Yesu ni upendo tu, ameniokoa.
Kona Jesus, najua nita make it. Hali ni made in form of holiness. Na speak in tongues, na sing in tongues. Heloi, heloi na masapa kitani. Kwani ukiwa na Jesus kila kitu iko shwari. Nina flow, nina feelings like Holy Spirit. Muite Yesu, yeye ni rafiki. Rafiki, mwema wa milele. Pendo letu zaidi ya asali na muita ani. Kwa mema aliotenda, neno lake ni kinga yangu. Ni mogope nani, hila yeye aliyesulubisho juu ya dhambi zangu. Alidai ani save, baraka kani give. Pendo lake la kishua, kwangu alibring. Na saa niko free, ndio kwa mana nina sing.
I'm calling on you, Jesus. Ni upendo wako, yeah. Ni upendo tu. Wa Yesu ni upendo tu. I'm calling on you, Jesus. Ni upendo wako, yeah. Ni upendo tu. Oh yes, ni upendo tu. Ameniokoa.
Maisha yangu yalikuwa mashakani. Nilijaribu kujitoa nikashindwa. Niende wapi, nifanye nini? Yego, alinizungusha nifuate nani, nimwamini nani? Ila tu Simba wa Yuda kutumiwa na shetani ilikuwa ni agenda. Lakini God alinijenga umbali nimetoka na maali minaenda. Sita 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 babaika kwa kuwa mwenye nguvu yu ndani yangu. Ananijali every day of my life na feel free nikiwa na Jesus kwa kuwa ni mkuu. Alinishindania kweli vita kapigana, msalabani aliporipa gharama.
Calling on you, Jesus. Ni upendo wako, yeah. Ni upendo tu. Wa Yesu ni upendo tu. I'm calling on you, Jesus. Ni upendo wako, yeah. Ni upendo tu. Wa Yesu ni upendo tu. Ameniokoa.
Jesus is my number one. I fear no evil as I walk through the valley of shadow of death. I fear no evil, is the prince of prince, the prince of peace. Oh Jehovah, the lion of Judah, you keep me strong, you give me strength. You are my shepherd, I fear nobody. I believe in you, you are the one for me.
I'm calling on you, Jesus. Ni upendo wako, yeah. Ni upendo tu. Wa Yesu ni upendo tu. I'm calling on you, Jesus. Ni upendo wako, yeah. Ni upendo tu. Oh yes, ni upendo tu.